the Prince Wap.
Amazing.
JK. My love will kiss it, touch me, oh touch me.
You my love.
Wakoni shabagawa, zidi kunipa mizawa. Wakomini shabagawa,
yo yo yo.
Kama mzizi shaugawa, nisha sambaza na dawa. Wako wewe zawa,
yo 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 la.
I love you so much, my love. Love una mini njo,
njo njo ni njo.
You're my life, you're my love, you're my love, you're my love. Eh, kuwa na wewe my love, ni furaha maisha. Kukuacha sidhani. You're my love, kuwa na wewe my love. Ni furaha maisha, kukuacha sidhani. Yo malo, yo malo, yo malo. Hey, I love you so much, malo. Give me love, una mini enjoy, enjoy, enjoy. Furaha maisha, kukuacha sidhani. You're my love.